boy, yeah, yeah. Yeah, man, pretty girl, pretty girl. Me, I want you to come over. Pretty girl, pretty girl. Me, I want you to come over. Nini nekane na tekanya. Tuntu toze na tupekanya. Na kusungira na botolo ya waini. Baja ni kuyembekeza nini tiela kuna tute. Tute, tute na shaba tute. Kenny Makonda Katires, not too much makeup on your face. Uzafifia my baby shit, don't forget. You got me waiting, you need some embekeze mahala welcome. Bala ile bakwanu, pato palika domatiko kuza welcome. Yeah, welcome baby. Baby, tanta wela kuona po.
I miss you,
kamba chuna jiti. Makamba tepa phone na wadizi. Bwila titandale kuma baby.
Yeah, me say you go.
Na kusungira na botolo ya waini. Baja ni kuyembekeza nini tiela kuna tute. Tute, tute na shaba tute. Tute, tute, tute na shaba tute. Got your favorite songs on me playlist. Favorite food baby don't miss. Kake bini na kili na kaone kadush. Ibi bina ni zabwela ni kuhuze. Ale ini mubili suli checheche. Bintu pipita na pita na mina toke. Na cooking a footy izali la kele keche. Ndiwe yanga keche lelo uone keche. You got me waiting. You nisa embe keze mahala welcome. Bala ile wakwanu. Pato palika domatiko kuza welcome. Yeah, welcome baby. Papi tanta wela kuona po.
I miss you
kamba chuna jiti. Makamba tepa phone na wadizi. Bwila titandale kuma baby. Na kusungira na botolo ya waini. Baja ni kuyembekeza nini tiela kuna tute. Tute, tute na shaba tute. Tute, tute, tute na shaba tute.
Yeah, me say you go, pretty go. I'm ready for me, I want you to come over. They look pretty go, pretty go. Bwela, bwela, me, I want you to come over.
Aya, nini nekane na tekanya. Aya, tututose na tupekanya. Na kusungira na botolo ya waini. Baja ni kuyembekeza nini tiela kuna tute. Tute, tute na shaba tute. Tute, tute, tute na shaba tute.